CK Music Promoter.
It's a boy song.
Unataka mimi ni
MC
Ale
Arifatic and the greatest of all times. C O B
Hefatical. Hefatical.
Yeah, come on.
Kadata music Ale. Mami wali bungwai.
Let's go.
Iwa wali bangai. Iwa wali asai. Wali kusana kona babi abai. Mami wali bungwai. Iwa wali bangai. Iwa wali asai. Wali kusana kona babi abai. Nakadeti.
Hey, hey.
Nakadeti. Sorete kwa muti mawali. Nakadeti.
Nakadeti.
Nakateka ni webo mchalo chanti. Vala kutasha na valu kwa bandi. Nalivale 1-0 kuliaba nanti. Ife wapangwa fye. Konse kuba nobe walive la fye. Ala ni webo mkopa fye. Mubongo kwantilili nepange fye. Pala mama baby mchipi. Vakumbwa vale pena chipi. Leka ikwele pipi. Vale papa bambi vale fona pipi. Ina ifike nshita, ikumona vye vyo akita. Nga waluba kupapata, waliba muhizi tawakakata. Ale!
Mami walibungwai,
imoboke.
Iwe walibangai,
yeah.
Iwe waliasai. Walipusa nakona mami abai. Mami walibungwai, iwe walibangai,
yeah.
Iwe waliasai. Walipusa nakona mami abai.
Nakadeti.
Twice. see ya. Mr. My brother, Paka Wanda Bakery, I see you.
Infatica,
Jamun Super, Natsi, J Power, Jackson Lupia, Daniel Lupia, King Zed. Still taking on my music to another level. Rafi, I see you. Ale, Bimbo Boke,
Hila Karanda Nyan.